Mama lala ngokolo. Isihlalo sakho sithule namhlanje, indlu ithe kwakha ngaphandle kwakho. Izandla zazipheka ezazisibamba. Sesiphumule mama, sesiphumule. Umsebenzi wakho usuphelile, ulo impi yakho wanqoba. Beka phansi umthwalo mama, phumula manje.
Lala, mama, lala.
Ngisezwe ikulo lakho ekuseni, umthandazo wakho usasivikela. Uthando lwakho alusoze lwaphela, luphila kithi, luyaphila.
Umsebenzi wakho usuphelile,
bega phansi umthwalo mama, phumula manje. Lala ngokolo mama,
lala mama.
Hamba kahle ngelosi yami, uNkulunkulu akuphe isihlalo
ngelosi zakhe.
Hamba kahle sithandwa sami, angisoze ngikukhohlwe. Sizobonana futhi ngelinye ilanga, lapho kungekho zinyembezi.
Amukelekile ekhaya,
ziyahlabelela,
ziyahlabelela.
Ngelosi zakhe, la.